Divorce you, baby.
Friends of me.
Uyu Zuchu anatisha, anawabamba hatari, hatari. Kila kona ukipita, utasikia sukari, sukari. Wazee wanamsifu, huyu binti machachali, chachali. Toto la Hadija Kopa, kutokea Zanzibar. Mambo yake ni bala,
anakosha,
anawakosha hata,
anakosha.
Tena livyo mpole,
anakosha.
Wala haji mwambafa,
anakosha.
Mola mpewe pesi,
anakosha.
Zuchu yu afike ma,
anakosha.
Anatwango maiti, au yu Zuchu ni noma. Yani hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.
Hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.
Hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.
Na inawabamba sana, ngoma yake ya sukari. Nyumba ndogo mpaka wana che, che na ile mwambie ni yeye. Tanzania, Tanzania, eh. Msanii tumepata wakututambulishia, eh. Nchi yetu kimataifa. Kwenye ni hapa na njia wewe, kitafuta utapata. Sasa kilichobakia bwana, kumpa nyingi sapota mana.
Mambo yake ni bala,
anakosha.
Anawakosha hata,
anakosha.
Tena livyo mpole,
anakosha.
Wala haji mwambafa,
anakosha.
Mola mpewe pesi,
anakosha.
Zuchu yu afike ma,
anakosha.
Anatwango maiti, au yu Zuchu ni noma.
Yani hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.
Hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.
Hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.
Hatari,
anapatia.
Zuchu hatari,
anapatia.